Blog Talk Radio.
Ningoje zwa ningabo kwanga ngo kongera kwagahindura cyane ibiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose yaganje intwaro yacu ni demokrasi iganye bitano nitavangura nimusho twigoboto itera vuba nidutete igihugu n'ubwitagize
nibiriye mu iteme nihurukira mu igabano ntabago zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahora.
Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose yaganje intwaro yacu ni Ijane vitano nitavangura Nimusho tibobo tulikera kuba Nizuke kikitubu nukita nize
Maguru kieri munga vifuga Yesura nirumucho kuchinyi nguru Kuba kumucho kuro herana Zwebri wese kwe hirakizana Mase kuba sire kubi yome Muri demokrasi vira machenga
Mamare hose iraganje Umaru ya tuni demokrati Ijane vitano utavangura Nimusho tibobotu itera kuba Nizuke kikitubu nukita nize
Umona rbuba tuninya utatu Nasuga tutu tarese gatwa Uzaruba na mona mananiza Na maga moneko tukuzuzanya
Mamare hose iraganje Intwaro yacu ni demokrasi Ijane vitano utavangura Nimusho tibobotu itera kuba Nizuke kikitubu nukita nize
Dufite byinshi duhuriyeho Turi muri mutazi dutandukanya Yose amenye ko nunda babara Babazane na mbere kirimo Maze twibagire kubwiyunge Muri demokrasi zira amacenga
Mamare hose iraganje Intwaro yacu ni demokrasi Ijane vitano nitavangura Nimusho tibobotu itera kuba Nizuke kikitubu nukita nize
Ndi Rusarika na makuza zisobitse inkeragutabara ya Kanyandekwe Ndi Rudasubira ni Nkubito rutondoreshereza kurinda Iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo
ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi ku cyumweru ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2020 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za radio Itahuka bakunzi ba radio Itahuka rero ko mumenyereye ku cyumweru ni umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe uko umunyarwanda yifashe mu gihugu cy'u Rwanda ku munyarwanda ariko yakubititse ku munyarwanda yabonabonye uko umunyarwanda atakigira amashyi no mu mudiho nta mu majyo no mu maza byose biturutse kuri kariya gatsiko kamuyoboje imbunda kamuyoboje icumu kamuyoboje ibi byose bibaho umunyarwanda nta bwitinyuko akigira yaraburabujwe burundu kugeza kuri gakondo ye muri iki kiganiro rero bakunzi baraditahuka turaza kureba ikibazo cy'igitwe uko gihagaze ikibazo cya Gerard uraye neza twakikozeho ibiganiro byinshi ariko uyu munsi turi bwongere turebe aho uko byifashe nuko bihagaze turi bwongere rero turebe no mu mujyi wa Kigali rwose mu mihigo basigaye ari bakirizo gusa. Ese biterwa n'iki? Aho ntabwo baba baca amazi ibyo agatsiko kabashyiraho kabatikamiza kandi wenda bakazabikora mu bundi bwenge turabyibazaho ku ngingo ya gatatu turi bwo mbere turebe ku budehe twavugirije induru agatsiko igihe cyinshi tubabwira uburyo bagomba kubikora ko bashobora kubikora barebye amafaranga umunyarwanda yinjiza ariko agatsiko kagize gutya ejo bundi gakora assembly yo kugira ngo katwereke yuko kundishije ibyo tuvuga kandi ibyo tuvuga kuko bibari byo ariko kubera yuko basanze ntacyo basaruramo kubera amanyanga yabo barongeye basubiye mu kajagari reka rero ne kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema ijambo ni ryanyu
urakoze Chantari uranyumva
yego ndagumva neza Bwana Edouard Kabagema
urakoze ndagushuhuje we na Serge mudufasha ku buhanga bw'ibyuma nshuhuje n'abanyarwanda bose badukurikira bakunda radio itahuka bakunda ikiganiro cyacu kimibero mibi y'abaturage mu buryo bw'umwihariko ngasuhuza abayoboke bacu bihurira nyarwanda aho bari bose ku isi n'abayoboke bandi mashyaka yose arwanya tubahayambu turabashuhuje bo uyu munsi rero tariki ya 22 z'ukwezi kwa 11/2020 tubafite ikiganiro turi bwibande ku kibazo cy'igitwe ariko noneho tureba ibyiza birimo kubera ko twaratatse twerekana karengane jari uraye neza yakorewe n'abo bafunganywe kuko ntagare wenyine afite abandi bafunganywe nabo barengana bose ngira ngo umwe hari ikiganiro giherutse naberetse ukuntu umwe witwa Rutaganda Dominico umututsi w'umucikacumu bamugeretseho abagore abantu biciwe ahantu kuri Duwani abo bitaga ngo abatutsikazi bo kuri Duwani bamugerekaho n'ukuri kw'Imana kandi uwo Dominico nawe yagomba ko yarihisha ahantu abantu bisha abo babyeyi b'abatutsikazi barazwi babicije imbunda za komini na burugumetsi na polisi ariko bararenga bigereka ku muntu w'umucikacumu nawe wari wihishe we warukutse kukaburembe nawe ari nka roto kugira ngo arokoke bakamugereka ibyo bintu mu rwego rwo kumuhana kuko ibintu byo muri kare agatsiko ni ibintu biteye ubwoba ubyo ni nakaciyemo ariko naberekaga ko nyine naberetse ko ibintu bikorwa ari igitwi harimo amanyanga akomeye cyane twaratatse rero turataka tubereka ko harimo akarenga gakomeye ariko uyu munsi turavuga ibyiza birimo kubera ko uruya rubanza rwa Gerard neza n'abo bariganwa ni urubanza rwerekanye yuko mu Rwanda tugifite abantu bazima tugifite abantu bakunda abandi harimo n'akantu kadasanzwe muri uruya rubanza aho umuhutu uregwa ibyaha bavuga ngo ni bifitanye isano na jenoside usanga ahubwo ara abarokotse jenoside aribo bamuburanira bakamukomeraho rwose bakamurwanaho bakarwana bagaramye icyo ni ikintu kidasanzwe ni ikintu gishyashya kidasanzwe turabireba mu kanya mu ngingo yacu ya kabiri turi burebe ikibazo nkuko Chantal yababwiye cy'ukuntu uturere two muri Kigali hariya mu mujyi dusigaye tubutwa nyuma turareba impamvu mu mihigo myinshi tugenda tubutwa nyuma turareba impamvu ubundi tuze kureba amanyanga agarutse mu byiciro by'ubudehe aho ibyo gukoresha amafaranga abantu binjiza gukarasa gushyira abantu mu byiciro bakoresha amafaranga imiryango yinjiza babiretse kandi ariyo byari bifite sense bakaba babiretse kubera ko basanze wenda batazabasha gutekinika umubare w'abakene kandi hari n'ibindi bintu batabasha gutekinika turabireba mu kanya reka rero tujye ku ngingo yacu ya mbere kandi niba undi muntu waje bo tujye ku ngingo yacu ya mbere ndebe Anje arahari Anje uratwumva Hello
yego ndabumva nawe muranyumva
uyu turakumva Anje wasuza abatwumva wakoze kuza mu kiganiro Anje wafata akanya ugasuza abatwumva
warakoze cyane amasuze mu yozi y'ikiganiro nsuze Serge na Chantal kwanga bw'ibyuma nsuze abadukurikira n'abazadukurikira cyane cyane abanyarwanda muri rusange kandi nizakotse ikiganiro cyiza murakoze
urakoze cyane Anje reka nze tangire ingingo yacu ya mbere nkuko nari mbibabwiye ibintu byabaye gitwe ni ibintu biteye agahinda ariko kandi ni ibintu bitanga ikizere ko abanyarwanda ko ikizere nako ko umubano w'amoko atuye u Rwanda utayoyotse ko abantu bashobora kongera bakabana bakabana neza abantu b'abakristo baracyariho muri cyo ya gihugu abantu bakunda abandi baracyariho no mu bihe bibi donc abantu baracyariho ntabwo ubwumvikane urukundo mu bantu ntabwo rwacitse ibintu ukuntu abantu bacika cumu barwanye kuri Gerard Ruaye neza w'umuhutu ubareshyira ngo yakoze genocide bakamurwanaho ni ibintu biteye ubwoba kandi ni ibintu abantu bagombye kwigiraho ko ruya Rwanda rwo hasi rw'abaturage bo hasi rwa giseseka harimo abantu bakunda abandi ntabwo ibintu byarangiye ntabwo ibintu ari bibi nkuko abantu bitekereza nge birampa ikizere ko rwose abantu baramutse bakoresha imvugo nziza abantu bagakundana ibintu byakongera bigasubirana kagomeze rero uyu umuntu yagerageje gusanisha uburyo abantu bagerekagaho ibyaha kugira ngo bicwe mbere y'abandi 94 ukabisanisha n'ibyo Gerard bari kumukorera ubu ngubu usanga abanyarwanda twese turi bamwe cyangwa se dusa nkaho duhuje ubugome turi bamwe duhuje amaraso duhuje ubugome icyo ni cyo umuntu yavuga kandi ubona ko muri ibyo bihe byashize bya kera hari abantu batotezwaga ubu ngubu harimo gutotezwa abandi cyo ngicyo nacyo urakibona impamvu mbivuze ni iki nukubera ko muri 94 hari ibintu bijya gusa n'ibyabaye ubu ngubu ntabwo byose bijya gusa ariko hari nk'ibintu bakoraga muri za 94 kugira ngo wende umuntu bamwicishije cyangwa se ba dosiye ye bayanduze cyane bamwite ko ari umuntu yegwana ntabwo bapfaga kubera ko bafite dosiye mbi bapfaga kubera ubwoko ariko harimo abo babeshyiraga ibintu rimwe na rimwe kugira ngo mbega bise naho byakwitwa kugira ngo apfe imbere y'abandi mbega hatazagira umuntu umugirira impuhwe azapfe imbere y'abandi bamushakishe kurusha abandi mbega atanga abandi gupfa mbega yitwe ruharwa kwa ruharwa bakavuga bati uriya turamuzi yari afite amarisi y'abahutu bazitwa uriya muri vakanse yakajya gukora imyitozo muri FPR yanze akagaruka ibyo ngibyo uriya ibintu nk'ibyo ngibyo babeshyiraga abantu uriya yari afite imbunda kandi ari umuturage utazi no kurasa uriya yakoreshaga amanama mu kabari yahuraga na mwarimu runaka bagahura bagakoresha amanama mu kabari ibintu nk'ibyo ngibyo amanama ya FPR ibintu nk'ibyo ngibyo kandi nda batabihagazeho ariko kugira ngo mbega umuntu bamwangisha abandi kugira ngo bamushakisha ingufu bamwice imbere y'abandi bose nangahe rero ubona ko ibintu barega Gerard kenshi bijya gusa n'ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo kugira ngo bamubambe kwa yakoreshaga amanama niwe yakoreshaga amanama hirya no hino yatunze imbunda yagira ngo niwe wakurudanaga ibintu ibi n'ibi ibintu nk'ibyo ngibyo urumva donc ugasanga ari ibintu bisa na bya bindi bagerekaga ku muntu kugira ngo bamwice bamurangize urumva ko muri ibyo bihe 94 babaga bakuvuze ibyo bintu nta mbabazi nta n'uwo ashobora gucumbikira nta n'uwo ashobora kugira imbabazi babaga ko wa muntu ni umwanzi w'igihugu n'uriye rero Gerard ubwo bamugeretse ibintu bibi ngera mbahe kantu kababaje gatoya nabonye njyewe kerekeye ukuntu bahinduraga umuntu bakamwita ikintu bagahita bamwica ako kanya twari turi muri hariya bita mu ruhu kuruhuha twari turi mu nkambi noneho twajyaga tuva mu nkambi twajya gushaka ibyo kurya icyo gihe babyitaga gusagata noneho umunsi umwe kumva twari turi abahutu bakeya harimo abenshi babaga ari abatutsi barokotse genocide bavuye hirya no hino za Muyaga za Muyira za Nyanza za Murama za iyo ngiyo hose za Ntungwi nahe hose bari benshi cyane bo noneho rero icyo gihe abantu umuhutu yarazaga umuntu ashobora kuza akagutunga urutoki gusa agahita kujyana akajya kukwica n'ibihe byose noneho tugiye gusagata tugiye gushaka ibiryo umva ko twari turi mu Bugesera abantu bo mu Bugesera bari barahunze baragiye muri Zaire benshi ubwo batujyana ahantu hari ibiribwa hari intoki hari amasaka hari ibiki ariko nta muturage n'umwe hari bose barahunze muri ubwo rero twajyaga tujya guca ibitoki gushaka imyumbati gushaka ibishyimbo gushaka ibijumba aho ngaho mu mirima aho abaturage bahunze kwa noneho umunsi umwe twaragiye turagenda harimo murabona ko iyo abantu bahunga harimo ababa batarabimenye cyangwa se abafite ingufu nkeya batabasha guhunga wumva hari umukecuru babonye umukecuru w'imvi ndamwibuka yari atuye mu kazu k'ibyatsi umukecuru yari umukecuru rukukuri rukukuri ufite imvi ufite agasatsi gakeya wambaye nari cyane ugenda anunamye noneho uwo mukecuru baravuga ngo bavumbuye interahamwe abana ba bunabana babantu barukutse genocide bari baraho ngaho no barimo gushaka ibiribwa ubwo baravuga ngo ngo bahari urugo ngo bavumbuyemo interahamwe kubera iki kubera ko ntago yahunze icyo gihe muri ibyo bihe iyo umuntu yabaga ari mu rugo wenyine atarahunganye n'abandi ngo abe yaragiye yarevakuye zone yaragiye havuye bavugita ko ari interahamwe noneho rero uwo mukecuru baragenda baramufata baramusohora bamukubita baramukubita baramwica bamukubise imihini n'amasuka n'ibiki byose baravuga ngo bavumbuye interahamwe umve umuntu w'umukecuru uwo mukecuru niba ari kumuha ikiyiko sinzi ko ari kubasha kugiterura ngo yiserive ibiryo yari ashaje cyane ku buryo ubwo buterahamwe bwe ntabwo nyine nabonaga yari umuntu ushaje ntiyari guhunga ntawe yari kuzagera kuko urumva ko umuntu agendaga yunamye umugongo warayohitamye baramufata baramwica bamujugunya aho ngaho barigendera baravuga ngo bishe interahamwe ni ibingibi rero ubona umuntu aza nyine bakamwita ngo ni interahamwe ngo yari afite imbunda ngo yakoreshaga amanama ngo yagize ate ngo ni ndongo bakamubeshyira ibintu bakafata ibintu bakamugerekaho ibintu byose bishoboka kubera ko ubungubu abantu nta kivugira bafite abantu bararengana nkuko abandi barenganaga kera nuko bagafata bakashorera bakajya kubamba bikabirarangiye kuko umukecuru bamubambye ubona byo na Gerard bashaka kujya kumubamba bakaza bakati n'interahamwe batakajya kumubamba ariko rero mu by'ukuri ibi bintu twanyuzemo abantu bamwe barengana mu gihe kimwe abandi barengana mu kindi hari abantu babyigiyemo ntabwo abantu bose burya bagenda mu kigare ngo niba ubonye abantu mu gihe runaka bamwe bafite uburenganzira bwo kwica ntibabihanirwe bica uwo bashaka bagasenyera uwo bashaka bagatwikira uwo bashaka harimo abantu batagenda mu kigare ibyo bintu ntibabyemere akavuga ati no njye ntabwo uriya muntu bari abantu bararengana agakuru uko ashoboye akaba yabaha ibyo kurya akaba yabahisha akaba yagira gute akaba yabasuva ubuzima bwabo yabusuva abo bantu bahozeho mu gihe cya kera akanazo mpamvu ubona nyine mu Rwanda abantu bahigwaga muri za 94 batashize no kubera ko hari abandi bari bafite uwo mutima wo kutagenda mu kigare cyo kwica cyo kugambana cyo kugira n'abandi akaba nazo mpamvu mubona hari abantu barokotse genocide iyo bitaba bityo abantu baba barashize n'abari abavugaga ngo bavuye ubwande baraza bakiza abantu za Butare za Gatarama ntabwo mbizi ibyo nisinge mbizi ndi ko abantu bakijwe n'abandi abantu bakijwe n'abandi voilà n'abaturanyi babo iyo bitaba ibyo abantu baba barashize noneho rero ngubu ibyo ni ibya kera n'uwo muri iki gihe murabona ko hari abantu barimo kurengana urugero n'uriya Gerard n'abari abantu bari kumwe nawe baraje bamugeretseho ibintu urabona ko ni igihe nyine abahutu barimo kurengana ibyo ntabwo ari ibanga murabibona baraza bagafata uwo bashatse wese bakamugerekaho ibintu atigeze akora wenda byabaye atanahari bakaza bakamugerekaho nubwo bagashorera bakajyana bakajya kubamba urumva bati ni interahamwe yica abantu yakoze genocide yagize ati bakagenda bakabamba ubwo rubanza nta muntu warutsinda ntibibaho na Gerard ntago azarutsinda kubera ko ni ibintu ni sisitemu ni kwimeza ariko rero n'ubu ngubu hari abantu nabo batagenda mu kigare ngo bavuge bati leta yagutanze ngo bagiye kukubamba ngo bavuge ngo nawe baje bagushinje iby'ingibyo urugero rwa Gerard rwerekana ko ari abantu rwose bazima murabona twagiye tubona ingero nyinshi z'abantu barokotse genocide baba mu Rwanda imbere baba hanze y'u Rwanda ku maradiyo atandukanye abantu barokotse genocide bavugiye Gerard bakavuga bati uriya muntu ararengana muramurenganya rwose ni umuntu mwiza nta muntu agiriye nabi icyo ni ikimenyetso cyerekana ko no ku rundi ruhande nabwo harimo abantu beza ku ruhande rw'abantu barokotse genocide hari abantu beza badashaka kugenda mu kigare cy'abantu bagira nabi abantu bashinja abandi ibinyoma abantu bicisha abandi abantu bagambanira abandi abyo harimo abantu bose batabishaka ibyo bintu nezo mpamvu nyine mwabonye mu museke babivuga abakecuru b'igitwe bati uriya muntu wacu baramudutwaye bajya kumufunga batari waduha ingufu waduha imbaraga twagenda tukamuvana tukamugarura bavuga Gerard umuhutu bafu leta yagiye gufunga bati waduha ingufu ari abacikacumu babivuga waduha ingufu waduha imbaraga twagenda tukamuvana mu bufutse tukamugarura bamuvuga neza urumva ko ni ikintu ni ikimenyetso cyiza cyane cyerekana ko bwa umwe n'ubwinge tuvuga bushoboka bwa umwe n'ubwinge tuvuga burushoboka abantu ku mpande zose bazima bariho ntabwo uko ukurikije uko ibintu byagenze mu Rwanda kuntu abantu bahemukira abandi amoko yahemukiranye ni ikintu kidasanzwe kubona umuntu arigwa ibyaha bijyanye na genocide ari umuhutu ukabona abantu babacika cumu benshi baza kumushinjura bakarwana inkundura bagaramye bati umuntu ararengana ni mu mutuzanire n'umuntu wacu n'umuntu yatugiriye neza nta muntu yagiriye nabi ubunda kenshi umuzi neza ko iyo umuntu bamureze ibyaha nk'ibyo ngibyo bikomeye bya genocide abantu bahita bumvira kugahera bakatangira bakamwanjama bati mugende mu mbamba ariko Gerard ntago ariko bimeze abantu baramukunda kandi n'abarakoze genocide mwabonye ko ejo ubundi yavugaga mu rukiko ati mfite abantu 72 bashinjura ntabwo abazashinjura na mabanga nta ubazi ni banga ariko dukurikije uko bimeze abantu batangiye kumuvugira neza kumushinjura bavuga ko abeshyirwa urabona harimo abantu benshi baba bacika cumu icyo ni ikimenyetso rwo ntabwo umuntu yashidikanya ko nabwo muri abo ngabo bari nabo harimo bacika cumu bakimurwanaho ahubwo umuntu akaba yakwibaza ati leta ubwayo kwicyari ikintu kidasanzwe mu Rwanda ko umuntu ashinjwa cyangwa kiriya abarokotse genocide bagahaguruka bagahagarara bakajya kumushinjura bamuvuganira kugira ngo atajya kubambwa leta ubwayo n'abacamanzi n'abayobozi nta kintu bibabwira bona ko biriya bintu babona ari ibintu bisanzwe ko umuntu abantu bagombye kuba bakurega bagushinja kugira ngo ubambwe aribo ahubwo bakuburanira barwana bagaramye kugira ngo batakujyana ngo bajye kukubamba cyangwa se batakugirira nabi aribo bakurwanaho ibyo bintu murabona ari ntabwo ari ibintu bisanzwe mu Rwanda nkaba ntekereza rero ko n'abayobozi n'abacamanza iki kintu bagombye kukireba ko ni ikintu kidasanzwe kiri originate muri rusange rero nkaba ntekereza ko hari abantu bavuga bati ni imvugo mujya mwumva kenshi bavuga bati twabagiriye neza twarabahishe icyo gihe mwari mumerewe nabi tubitaho dukora ibyo dushoboye ibyo twari dushoboye ntabwo hari situasiyo twari turimo ntabwo abantu bashobora gukora ibintu byose ariko twakoze ibyo twashoboraga kugira ngo tubashe kubahisha tubagirire neza wenda tugira Imana bamwe murarokoka abantu bakabaza bati ese natwe biramutse bitubayeho ubu ngubu ku ngoma FPR bakaduhiga kutwica ibyo twabakoreye 1994 mwabidukoreza iyo ni ikibazo abantu bakunda kubaza iyo babonye abantu bagiriwe neza bashinja abandi umuntu hari n'umuntu ngo wa akuna kandi gapara umuntu ngo ya muri 1994 yahishe umuturanyi we amuhisha mu mifuka y'amakara duba kwa nize kubabwira amuhishe mu mifuka y'amakara mu gikoni noneho uwo w'umuhutu n'abarashyira noneho aza guhungana bajya muri Congo agarutse asanga wa muntu yahishe mu makara niwe umubereye mu nzu bodo ntaramubwira ati ariko ati akamubwira ati amuha icyumba kimwe araramo ariko akajya mucunaguza akambwira ati ariko ati kuki wampishe mu makara wajya kumisha mu makara ari mu gikoni n'iki byose nkabura umwuka n'iki byose urata ariko se wowe ati uwihisha umuntu ajya kumwihisha muri saro ati nari kujya kuguhisha nkabwira ngo ujye muri saro nagomba guhisha nyine ahantu nyine kure cyane ahantu abantu batanatekereza habi cyane abantu batanatekereza niyo mpamvu nyine ko byagenda gutyo urumva rero ko icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo hari imvugo iyo mvugo ivuga ngo twakoze ibishoboka muri 1994 tubasha dukora ibishoboka turabahisha tubarwanaho mwebwe biramutse bitubayeho ubu ngubu mwebwe mwadukora nk'ibyo twabakoreye igisubizo rero ngiye ubwanjye hari igitwe nakibonye nabonye ko hari abantu babacika cumu biyemeje bari pre yo kuba barwana ku muntu wabagire neza umuntu w'inshuti yabo bakamurwanaho uko byagenda kose nabo bagakora nk'ibyo abandi babakora 1994 ibi ngibi nta kundi kuri murayivu kubera ko ibintu bakora mu Rwanda ntabwo ari ibintu byoroshye murabona ko umuntu kubona u Rwanda hariya leta yagufashe ubwo tugiye kukubamba turakuzi ibyaha bya genocide n'ibindi byinshi bakujyanye bagufunze umuntu akiyemeza akavuga ati umucika n'umugezi nzajya kugushinjura ikizaba kizabe kubera ko babagiye tuzi neza ko za ibuka za CNRG zagiye gitwe zirera mu baturage zibabuze zibihaniza uzibeshya akajya kushinjura uriya muntu azabona kandi kuko yabona bamwe barabafunze bamwe bafunganywe na Gerard abanze kumushinja abandi nkabacika cumu ubwo nuva ko bamwe abana babo farije tazongera kuri batazongera kubona amafaranga afarije ibindi bigega bifasha abacika cumu buriya bazabavanaho bazongera kubona imfashanyo za leta ariko bariyemeje bavuga ati no uriya muntu nta kibita umuziho n'umuturanyi mwiza yatugiriye neza mu bihe bibi natwe tugomba kumurwanaho uko byagenda kose icyo gitutu mutwuka ntabwo muri kutwotsa ntabwo tukemera mushaka mudutira ubwoba mugire gute ntibizashoboka tuzamugwaho icyo gicyo rero nge nkabana ari ikintu ari ini note positive ikintu kiza n'icyizere ko umwoko yose habamo abagome ariko mu mwoko yose hakamo n'abantu bazima abantu beza akaba ari ikintu cyo kwishimira icyo dushaka gusa nuko hirya no hino mu gihugu haboneka abantu beza aba barwana ku bandi umuntu urengana akabona abantu bamushinjura bamurwanaho bakamuvugira byaba ari ibintu byiza cyane mega bikagera mu gihugu hose abantu bakaba benshi icyo umuntu yavuga rero ndangiza nuko ibyo abantu bakora murabona abantu bakora barabikora ku giti cyabo ntabwo ibuka ntabwo babikora contre la volonté ya ibuka ko ibuka irabwiye ati ntimuza ibuka na za senegeri ziza iyo bagomba guhiga umuntu bagomba kumushinja bagomba kumubamba icyo gihe ziraza zikankuraje abantu wende zikaba n'amafaranga zikaba ariko iyo ari umuntu w'inzira karengana ugomba gushinjurwa ntabwo ibyo ngibyo muntu babona icyo gihe n'abantu ku giti cyabo initiative personnelle ariko ntabwo leta ijya mu ngibyankuraje yankuraje nk'icyo kintu ivuga iti nyamuneka nimujya mubona umuntu ashinjwa arengana mujye mugenda muvuga kuri mu murenganure oya ntaho ibyo ntibibaho bo icyabo ni ugukondana gufungisha umuntu kumumanikisha kumubamba nta bindi no kugurisha ibye kuteza ibe ibye guteza cyamuna ibye ibyo ngibyo aho ngaho ibukana za sinije wazibona ariko ku rundi ruhande iyo ari ikibazo cyo kurenganura umuntu urengana kuko nembivuze ntabwo babona bira initiative z'abareye abaturage byitwe babacika cumu n'abandi bose ni initiative ziri personnelle ahubwo bashobora no guhanirwa aho kugira ngo abantu barabashime bavuga ati mwakoze neza ahubwo banabihanirwa umva rero ko nizo mpamvu mvuga ati mu minsi iri imbere wenda mu myaka iri imbere tuzabona u Rwanda rwongeye gusubirana nta guta icyizere ntabwo urukundo hagati y'abantu ntabwo rwayoyotse murabibona bari abantu barimo gushinjwa Gerard mu bintu bikomeye cyane muri condition mbi cyane babateye ubwoba babatera ubwoba barabatitiza bagira gute ariko baranga bamukomeraho kubera ko ubumuntu hari abantu bagifite ubumuntu reka ndekere aho ngaho nicyo ngicyo ndashaka kuvuga ni note positive nicyo kintu mbona kiri positive muri biriya bintu bitugaragarije ko mu mpande zose z'abanyarwanda mu moko yose harimo abantu beza abantu b'umutima abantu bakunda abandi abantu wenda n'ubukristo birimo simbizi kuko ibyo byose harimo abantu bazima mu moko yose kubera nabibonye muri ya kaya Gerard numva rero ari ikintu cyo kwishimira nubwo umuntu wacu bagiye kumufata wenda bakamufunga ibyo ntago wenda bizabuza leta kugera bakamufunga nubwo ibintu bimubayeho ari ibintu bidasanzwe ari ibintu biri special bidasanzwe by'umwimerere wenda bazamufunga ariko nibura abantu bazaba barakoze uko bashoboye amaraso ye ntago azabarwaho bazabwa ati leta yamujyanye ariko amaraso ya Gerard neza ntazatubarwaho twakoze uko dushoboye kimwe n'uko wenda muri 94 umuntu yashobora kugishaka kugira neza agakuru twashoboye ariko interahamwe zikanga umuntu zikamukwambura zikagenda zikamwica ibintu nk'ibyo ngibyo bibaho ariko rero mumenye ko gusa abanyarwanda nta kwiheba mu moko yose haracyarimo abantu biza reka ndekere aho ngaho Angel we turi kumwe ubwo wafata ijambo nawe ugatanga igitekerezo cya kuri ingingo ijambo ni rya Angel
murakoze cyane kandi urakoze ku busesenguzi bwimbitse ukoze kuri iki kintu kirebana n'umwero ubwiyunge cyangwa se n'ibibazo abanyarwanda bagenda bahura nabyo agatsiko gashaka kubikiza nk'uko wabivuzeho kandi abikomojeho ikibazo cya Gerard kije ari ikibazo nyuma y'imyaka myinshi cyane leta iri ku butegetsi yarabeshye abanyarwanda muri rusange ibeshya amahanga ibeshya n'abacitse ku icumu ariko ikibazo cya Gerard cyaje kigaragaza ibintu byinshi cyane ndetse byagaragaje ko mu Rwanda muri ziriya manza yaba za gacaca ndetse no mu bwicanyi bwagiye bukorwa na FPR ko abantu benshi cyane b'inzirakarengane bafungiye ubusa abandi bagiye bashinjwa ibyaha batakoze ndetse abandi bakaba baranagiye banicwa bararokotse bazira ko banze gukora ibyo agatsiko gashaka uraye neza rero navuga ko ari intangiriro yuko buri munyarwanda wese afungura amaso ndetse n'agatsiko kiyambika ubusa ku mugaragaro. Mu kinyarwanda baravuga ngo iminsi 40 y'umujura, ariko umunsi wa 41 nuwanyirurwo cyangwa se nuwanyira umurima. No mu Rwanda nabyo niko bimeze. Nibyo koko ibyo wavuze, nibyo mu Rwanda ntago navuga ko buri moko yose harimo abeza kandi harimo n'ababi, kandi buri moko yose ari mu Rwanda harimo abicanyi n'abatarabicanyi. Ibyo byose bigaragara kuri uyu munsi wa none, kubera ko nta muntu n'umwe watekerezaga ko nyuma y'amahano yabereye Abanyarwanda, kandi ayo mahano akaba mu moko yose, amoko yose agapfusha abantu, nta muntu n'umwe watekerezaga ko Abanyarwanda bashobora kugira ubutegetsi bwagira urwango ndetse rukagira n'amacakubiri kurenza ubutegetsi bwose bwabayeho mu Rwanda. Bivuga ko rero leta iri ku butegetsi yimakaza amacakubiri kandi yifuza ko Abanyarwanda bakomeza kubaho babanye mu macakubiri. Reka nkubwize ukuri nyakuri, Abanyarwanda bose yaba bari mu Rwanda yaba ari n'abari hanze bazi neza ko muri 94 abantu umubare munini w'abantu barokotse nuko bafite abantu babahishe. Ababahishe ntago ari abahigwaga, ababahishe ni abatari bari guhigwa. Byongeye nanone kandi bigaragara ko nyuma ya 94 hari abantu benshi cyane bagiye bicwa, kandi abo bantu bakanagambanirwa n'abantu bagiriye neza. Ibyo byose biraba, ariko nanone hakaba hari abandi bantu bagiye bavuga bati musigeho ibintu muri gukora ntago ari byo. Uyu munsi wa none rero binagaragara kuri kiriya kibazo cya Gerard, kubera ko Gerard mu by'ukuri kugeza kuri iyi saha nta cyaha yigeze akora, haba gitwe haba no mu Rwanda, cyo kuvuga ngo yaba afitanye isano n'ibintu birebana n'ubwicanyi cyangwa se abantu bakoze genocide. Nta kugeza n'uyu munsi ntawe nta n'umwe uhari, kubera ko na gacaca yabaye ari mu Rwanda irindira ngere mu Rwanda, ntabwo yigeze atanga ruswa ngo avuga ati aba bantu nabahaye ruswa cyangwa agiye muvuga ati yatanze ruswa. Nta n'idosi yigeze agira muri gacaca. Rero uyu munsi wa none kubona abantu bahaguruka bakavuga ngo yakoze genocide, hakagira none n'abantu barokotse bahagarara bakavuga ati turamushinja ko yakoze genocide, abandi bakavuga bati ibi bintu muri gukora ntago ari byo, ni bigaragaza ko hari Abanyarwanda navuga ko bagifite umutima, navuga ko hari Abanyarwanda bemera ko hashobora kuba ubumwe n'ubwiyunge, bwemera ko ikintu cy'ubwoko ari ikintu kitwaza n'ubutegetsi buri ku butegetsi kugira ngo bube bwabangamira cyangwa se bwagirira nabi abandi. Ahangaha rero icyo twakwigiraho iki nk'Abanyarwanda uyu munsi wa none, urubanza rwa uraye neza ruraza rwigisha Abanyarwanda ibintu byinshi cyane, kandi rutuma Abanyarwanda tumenya ibintu byinshi cyane 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 turiga ku ifoto nyakuri, wenda nkanjye ubwanjye ndabize n'abandi Banyarwanda benshi cyane bazi ifoto nyakuri y'agatsiko ka FPR, ariko hari n'undi mubare munini w'Abanyarwanda wajyaga wirengagiza ukavuga uti wenda abantu bapfuye ni byari mu ntambara, wenda se abantu bashinjwe muri gacaca harabagaragara ko barengana, wenda se hakaba ari uko abantu batabaga baza amadosiye neza. Ariko ikibazo cya uraye neza kiraza kigaragaza cyangwa se gifungura buri munyarwanda wese amaso abone ko mu by'ukuri leta iriho atari leta y'ubumwe, ahubwo ari leta yo gutanya Abanyarwanda. Bigaragaze ko atari leta yunga Abanyarwanda, ahubwo ko nta bumwe n'ubwiyunge bushobora kubaho igihe leta FPR ikiriho. Ikindi kintu nabo Abanyarwanda barigiraho ko Abanyarwanda ubwabo bagomba kwireba bitewe n'uburere n'umuco bafite mu miryango yabo, kugira ngo bashobore kuba barindana hagati yabo, kuko bari abaturage bagitwe n'ovuga bati twebwe umuntu wacu waduha ubushobozi twagenda tukamwizanira. Nuko abo bantu nabo batemera ibikorwa na leta iriho, ahubwo bakababura aho banyura kugira ngo bashobore kuba bakuriye leta ku butegetsi.
bisaba rero ko abanyarwanda bakomeza kwiga ibindi bintu bya nanone. Ikindi rero abanyarwanda bari kwigira ku kintu kirabana naburaye neza, abantu bitwaza ubuhutu, bitwaza ubututsi, bitwaza narokotse, bitwaza ibyo bintu byavuyeho, ahubwo igisigaye ni ukureba abantu bati babwira bati nyangira uriya muntu cyangwa nyikira uriya muntu, uriya muntu munshingire dosiye, undi akavuga ati ndabyemeye ndi kuri kote cyangwa se ndi kuri kote yabere. Ubwo rero umva ko mu Rwanda hari ibintu byinshi cyane abanyarwanda bagenda biga kandi bituma bigaragaza ko abanyarwanda mu by'ukuri leta iriho yabaciyemo ibice byinshi cyane cyangwa se yabaciyemo ibice bibiri bitandukanye, kandi ibyo bice bibiri aho buzakera bizaba ngombwa ko bihura byicarane cyangwa se bihure bigira ubundi buryo biganiramo kugira ngo abanyarwanda bashobore kuba babana mu mahoro. Bitabaye bityo igihugu cyacu cy'u Rwanda navuga ko kiri habi kurenza ibihe bya cyari kirimo muri za 90 na acya cyane cyane cyo mvuga wenda mbwira nk'urubyiruko, urubyiruko ruri mu Rwanda hari inyigisho nyinshi cyane ruhabwa bo rubeshwa ngo rujyanwa mu matorero, rubeshwa ngo rwigishwa ibintu birebana no gukunda igihugu. Ntekereza ko bigishwa gukunda gatsiko ahubwo atari gukunda igihugu, kubera ko bigishwa gukunda igihugu ntabwo amarorerwa akorerwa mu gihugu yakagombye kubakorwa. Nta nubwo munyangire ikorwa mu gihugu, ikorwa ni na leta iri mu gihugu, ntabwo yabyigishije ngo ibibwire urubyiruko kandi bigaragarira amaso ya bose. Ibintu biri kubera kuri Gerari nibyo leta iri rwigisha aba bantu banavuga ko ari intore, bababwira ngo mugomba kwanga cyangwa se kugirira nabi abantu bari muri opposition, kandi abantu muri opposition badatwaye imbunda, na cyane ko Gerari wataba no muri opposition n'ishyaka yigeze ajyamo, we navuga ko ahubwo ari umupromoteur social, we yagerageje ko buri munyarwanda ashobora kuba yagira ubumenyi, buri mwana w'umunyarwanda yakibeshaho akoresheje ubwenge bwe aricyazira, yifuje ko abanyarwanda bagira iterambere rirambye bitangiriye mu bumenyi nyakuri. Ariyo mpamvu kugeza uyu munsi yakoze ibikorwa by'iterambere binyuze muri sisiteme y'uburezi, kugeza ubu ugasanga ibyo akora nta muntu n'umwe nigeze numva, nta muntu n'umwe nigeze numva yaba wize igitwe, yaba wigishije igitwe, yaba n'umuzamu wakoze igitwe, nta muntu nigeze numva Jere arabwira ngo nyangira runaka, ahubwo yarabwira ati mukore kugira ngo mwiteze imbere. Uyu munsi wa none rero yisanze ku ntebe acirirwa urubanza, ageze nko mu gihe cyo navuga mu gihe cya Yesu, nibwo abantu intumwa ze ubwo Yesu yaramaze kujya mu ijuru, intumwa ze nibwo zafashwe zirabambwa zizira ko zamamaza ubutumwa bwiza. Na Gerard rero nawe azira ko yigisha abana b'u Rwanda, anigisha abanyarwanda kubaho mu umwe n'ubwiyunge, kuba hari abakozi, kubaho batagira amacakubiri. Ntekereza ko ari cyazira, nkaba ntekereza ko no mu Rwanda kugeza uyu munsi abantu bifuza ko abanyarwanda batera imbere batanyuze mu rwango, abanyarwanda batera imbere bakoresheje ubwenge bwabo, abanyarwanda abo bantu bifuza ko abanyarwanda bikuraho mu nyangire bakaba abanyarwanda bisanga ari abanyarwanda atari abanyarwanda bagendeye mu moko. Abo bantu bose bafite akarengane, na cyane ko urebye abantu bose bagiye banyura muri iyo nzira bose, abatari mu gihome, abatarafunzwe, abatarapfuye, ngabo bafite amadosiye nka Gerard. Mu by'ukuri nkaba numva ko Gerard yaje ari isomo kugira ngo buri abanyarwanda bose basobanukirwe byimbitse agatsiko na objectif gafite ku banyarwanda bose muri rusange. Murakoze.
Murakoze Ange. Reka nsuhuze akampe ijambo Mbaduko nawe yaba hari, noneho abasuhuze narangiza nawe atanga igitekerezo kinini badukurikiye. Mbaduko uratwumva?
Yego ndabumva.
Wi natwe turakumva Mbaduko, wafata akanya ugasuhuza abatwumva ukanatanga igitekerezo cyawe niba ingingo yacu ya mbere wayikurikiye.
Nayumviseho gatoya ariko nta kibazo. Murakoze cyane muyobozi w'ikiganiro Kabagema. Ndagusumbuje kandi ngasuhuza na Ange maze kumva. Haramutse noneho nawe ku buhanga bw'ibyuma Madame Chantal na Serge karamutse kandi n'abaduteze amatwi. Hanyuma ku kibazo cya uriya mukambwe Gerard uraye neza, mwabisobanuye kandi tukabivuze kenshi, nta byinshi mbivugaho. Ariko na hari utubazo mfite, navuga ngo ko bayirwa batubwira ngo muri ndu munyarwanda turinde umunyarwanda ngo amoko bare yasezereye babiririmba hanze cyane cyane muri propaganda yabo kuki biriya bintu biri kuza kuriya cyo ni kimwe ikindi ko gacaca yakozwe kandi kazi ifite umuvuduko cyangwa yarakoze ibintu bikomeye cyane bamwe bakashungurwa nyine abakoze byaha bagafatwa abandi bakagirwa bere ibi bije gute bigarutse gute ko uraye neza bamugira kuriye mbo ubwo icyo ni ikibazo ndi kwibaza rero iki nakibaza uriya mu bishop cyahana John kuba abanyarwanda biyunze kuri 95% ibiriya bari gukorera uraye neza nibyo bizatuma koko dukomeza kugira 95% cyangwa baba bagira ngo babeshye amahanga cyangwa babeshye urubyiruko rwavutse ejo bundi muri 2020 mbo hanyuma rero ubwo byo birangiye navuga nti nta karengane kari gukorera uriya mugabo cyo niko mbibona mu maso yanjye nubwo ntari impari ariko nkurikije ibyo nkunze kumva n'ibyo abantu bose bavuga hanyuma ikindi akarengane ntabwo ari we wenyine gakorerwa ni benshi cyane gakorerwa urugero rwa hafi ni Kizito Mihigo mutagatifu Kizito Mihigo muzi ko ari umucikacumu kandi akaba yaragandaguwe na kariya gatsiko kanabeshya ngo karengera abatutsi ariko nabyo ni ukubeshya kuko ntaho bihuriye n'ukuri ahubwo karabakoresha mu kunyunyuza no kwiba ibintu ariko abampora iki baryaho n'abantu uza n'abandi baryaho hari abahutu benshi nabo barimo barya uko biri kose ni agatsiko k'amabandi kiba igihugu ndangiza navuga rero ngo akarengane mu Rwanda karuzuye iriya ngoma yarakazanye irakimika kugira ngo ibone uko ishobora gutegeka gaturuka hejuru umushorishori nubwo ntahamya ko uraye neza ari gushinjwa na gatsiko ka kaga ariko kaga niwe bazanye biriya bintu byose byo kurenganya abantu byo guhemukira abantu guhemukira abo bakoranye no kugambanira abantu no kurenganya abantu no kugira gute akandi kantu wenda navuga muzi ko mukunze kutubwira ko yabaga yagiye Zambuye yari yarahunze yaragize gute ariko nyine ntabwo yakotanye nabyo benshi barabizira burya nubwo tutabizi ari nubwo nka rwiga yakotana atakotana yarafashije FPR ariko iyo bazi ko utabafashije kandi ukaba wifashije nabyo urabizira muri ruriya Rwanda rwa kaga nabyo akaba ashobora kubizira ariko ni ipoteze gusa ntanga kuko bigaragara ko nta mwanya yabonye wo gukotana kuko yavuga ngo araba ikitsu araba iki n'iki aratanga imisanzu muri FPR ibyo rero iyo atabikoze nabyo bashobora kumbwira bati sha urakira hano muri iki gihugu kandi twagifashe ku mbunda yacu ibyo rero nabyo akaba yabizira kuko hari benshi babizira kuriya ariko abandi n'ababikoze n'abahanye nabo barabibatwara n'akarengane kari hariya rero muri mukeya akaba narangiza mvuga ngo igihe iriya ngoma itaravaho n'abo batangabuhamya n'abo bantu bamushinjura n'abo bantu bamunambyeho bemeye kuzamuka inyuma ntabwo bizatanga umusaruro munini cyane bizamara nk'umuriro w'amashara hanyuma bazongera agatsiko gukubera gafite imbaraga gafite amafaranga gafite ubushobozi kazongera kayipfunyapfunye kabizambye umuti mwiza ni uko twishyira hamwe tugasunika iriya ngoma ikavaho tukareba ko tugarura kabanya karengane tukabye wenda ntikazacika 100% nk'uko na ruswa zidashika 100% ariko baragabanya umuntu aragabanya akaba noneho umubabaro no kurenganya abantu no kwambura abantu ibyabo nka biriya bintu yari yarubatse byose ugasanga bari munyaze bashoboye n'igihugu inyuma n'akarere inyuma bikavaho bikagabanyuka cye ndabona inzira nini nyayo ni uko abantu bose dushyira imbaraga mu kugira ngo agatsiko kaveho uko niko kabitera nikagenda ibibazo byinshi bizahita bikemuka otomatikoma pa 100% ariko byinshi bizakemuka niko mbibona murakoze
urakoze urakoze mbaduko reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri hari ingingo hari abantu batweje ubutumwa ku byerekeye bya biciro by'ubutaka twavuze muri mujyi wa Kigali ko twasanze ari amafaranga menshi cyane amafaranga 169,000 kuri metero kare imwe mu mujyi wa Kigali twari baje tuti ibi bintu bishoboka bite hari umuntu waduhaye ibisobanuro ndabibaha mu kanya ariko hari n'undi wo mu Rwanda watwandikiye aratubwira ati mwebwe ati Serge Nambaduko umba mbaduko nawe urimo ati ibi biciro by'ubutaka bivugwa kuri metero kare ati leta iri kubeshya irikureshya abanyamahanga ngo baze kwigurira ubutaka bwamburwa abaturage kubera ko ubutaka bwamburwa abaturage kubera ko badashoboye kubusorera. Ati example, urugero ati abashinwa bamaze kugura umusozi wose ikayonza kubera ko leta ishaka amafaranga byihutirwa yo kwishyura amadeni yafashe hanze, kandi icyo isigaranye ari ubutaka. Niyo mpamvu yahanitse umusoro amafaranga 300 kuri metero kare ngo uwo binaniye imwambure ibugurishe kuri kiriya giciro. Ubu waravuga nyine hariya hafi ya za Kayonza ubwo bahanitse amafaranga y'umusoro, nako umusoro w'ubutaka barawuhanitse ngo bakira ku mafaranga 300 kuri metero kare kugira ngo abantu bananirwe kubusorera, noneho babwi leta ibubambura. Hari undi muntu watwoherereje ubutumwa, reka narabonze mushake asobanura ukuntu ikibazo cya biriya biciro, kuko ni ibiciro ubundi usanga bidahuye n'uko ubukungu buhagaze. Umuntu yatwandikira avuga ati ngo hari ibisobanuro umwarimu muri kaminuza yatangaga asobanura impamvu ubutaka buzamuka, nako gaciro k'ubutaka kazamuka cyane. Ati uriya umuntu wadusobanuye atubwiye ati ibyo uriya mwarimu wa kaminuza avuga ati ni probable, yavuga umwarimu ndumva yaravuga ko abantu bajya gushaka ubutaka kugira ngo ariho babika amafaranga yabo, kuko wenda ubwo butazata agaciro aho kugira ngo bagumane amafaranga azata agaciro, ubo bajya gushaka amafaranga nako bajya gushaka ubutaka akaba ariho babika amafaranga yabo. Umuntu arambwiye ati rero ati ibyo uriya mwarimu avuga ati ni probable, ariko njye ndakeka ko ikiruta ibindi mu bisobanuro yatanze ari uguhungisha amafaranga, kubera ko ifaranga ry'u Rwanda rikomeje guta agaciro kandi uko bigaragara ntibizahagarara vuba. Ikindi gishoboka ni uko amafaranga y'abantu abitswe muri banki asa nafatirwa leta ikayiguriza, abantu rero babishoboye bakayakuzamo bakayashyira mu bintu, kuko kuyibikaho nabyo ataba ari igisubizo. Yagenda agaciro k'ubuguzi bwayo kakagabanuka. Iyo bose babikoreye icyarimwe bakajya kuvana amafaranga yabo bashaka kuyagura ibintu biri hanze ngo agaciro kayo karagabanuka. Kandi koko biragaragara ko leta ikennye no gufata imyenda hanze bigomba kuba bigenda birushaho kuyigora. Muri make impamvu nyamukuru numva itera ko ubutaka buhenda cyane mu mujyi wa Kigali ni uguhungisha amafaranga, kubera ko ifaranga ry'u Rwanda rigenda rita agaciro, no kuba leta iyiguriza amafaranga y'abantu bafite muri banki. Hari undi muntu watwandikiye atubwira ko nawe umuntu ucuruza atubwira ko we adashaka atemerewe na fe ntago ukwemerewe kukwemererwa, ariko ntabwo ashaka gutunga amafaranga kuri konti, kubera ko konti z'abantu bazirebaho amafaranga bakaba baza bakayaca imisoro bakayaca imisanzu ishyano ryose. Ariko kugira ngo ugire amahoro ufata amafaranga yawe ukayabika mu bicuruzwa, ariko iyo yabitse kashi kuri konti yawe ufite ibyago cyane, bashobora kuza bakayajyana cyangwa se ukabona baraguteye bakwata imisanzu ishyano ryose ugasanga nta mahoro ufite. Rero ati cyiza gira amafaranga ubusa kuri konti, wenda amafaranga yawe yandi uyabike mu bicuruzwa. Urumva akaba arizo mpamvu wenda ibintu ibisobanuro bifatika bashobora kuba bamwe bavuga bati nzafata amafaranga yanjye nyashyire mu nyagura ubutaka uninyagura inzu uninyagura iki, ariko nekweshya kuri konti kubera ko FPR ijya kurunguruka kuri konti z'abantu nuko bimeze. Reka rero njye ku yindi ngingo, sinzi niba hari umuntu wafite igitekerezo kuri iyo ngingo.
Yego, shobora kugira icyo mvugaho gatoya.
Wewe wakivuga?
Ya, ibyo profesori yavuze ndakeka yitwa na Nkuru Nziza niba ntibeshya, nari namuvuzeho navuze ko mbyemera ariko apana 50% ahubwo nka 20% cyangwa 15%. Navuga ko bishoboka ariko si byo gusa, kuko ndibuka ko yavuze ngo abantu benshi baza kubyiganira mu mujyi noneho bagakenera nyine ubutaka, nabyo bituma ubutaka buhenda bukazamuka, niko yavuze. Ibindi uwo muvandimwe yatwandikiye wo mu Rwanda yavuze nabyo nibyo, yuko nyine abantu bagerageza kubera ko leta ibireba byose noneho bakareba uko bayikwepa bajya ku ruhande bareba aho bashyira amafaranga nyine nk'uko babivuze bashyira mu bicuruzwa cyangwa bashyira mu butaka cyangwa bashyira n'ahandi. ibyo ni ibisanzwe ko ngo tubizi ko leta ibonye ifaranga hari ikintu cyose ibonye iragitwara ku n'ibyo bicuruzwa nabyo irabitwara kuko umuntu wakomandaga kera kera FPS kigera mu Rwanda bakomandaga ibintu i Dubai bavanayo amakonteneri na FPS yaje kubimenya rero imaze kubimenya barabahutu byinsira njembo ariko reka ndeke gukuperemiza ariko bahise babatesheje icote bakubita imigeri hanyuma bababwira bati mwebwe mu ibyo mukora mubihabwa n'andi ubwo uburenganzira mukura hehe simuzi ko ibintu byahindutse mbo icyo navuga ni uko ibyo byose byo nicyo gituma inflation yongera kuko niza gusobanura inflation ikora ivuka ibi byose wenda na FPR ishobora kuba buri teka kubera umururumba wayo ariko ibi byongera inflation bigatuma ifaranga rita agaciro kuko kugira ngo ifaranga rikore neza nuko ibikenerwa n'ibicuruzwa n'ibyo leta igira gute ibyo ishyira hanze ibyo iyemporuta ibyo byose bituma ifaranga riba stable uretse ko leta nayo ishobora kwena bank nationale ishobora nayo kuba yakwenterivona ariko iyo ibintu bitangiye kugenda bijegajega cyane cyane abantu batangiye gushyira nyine amafaranga bakayashyira handi cyangwa bakayapana muri banki nkana bakajya kuyahisha cyangwa bakayashyira ku musego cyangwa bayatwara mu masogisi mu mapantaro mu makabutura cyangwa mu myenda cyangwa bakagenda bayafite mu gafuka mu gakapu n'ibyo byose ava muri banki bikongera inflation nibyo uri kubona mu Rwanda kandi n'abakaga bayahisha buriya nabo babirimo uko bagenda babona ibintu bitameze neza bakabona perezida w'Uburundi ari kuba jumbo dukwase cyangwa avuga bavuga ibi n'ibi bakabona hirya no hino bari kubavuga ibi n'ibi bagasanga amafaranga nabo bakatangira kuyajyana hanze bayajyana hanze ifaranga rigatangira kugira kumera kuriya ariko birasobanura neza birajyana n'uko nyine uretse ko wenda atari cyo kibazo babajije ariko igituma inflation iba igituma ifaranga riri gutya agaciro n'igituma abantu nyine abaturage bari kugenda bagerageza gukwepa bahisha ayo mafaranga kandi bahishe nako bahishe ayo mafaranga bayashyira mu kugura imirima kugura amazu kugura n'ibindi bintu biri byo biri stable kandi leta idashobora kuza kuyifata no kutiyandikaho imitungo kandi nakenshi nabyo barabigerageza uretse ko kwa FPR no guta igihe ariko nabyo babishobora kubigerageza bakabyandika ku bandi murakoze nabanje ndekeye aho ngaho
bo urakoze reka ngiye ku ngingo ya kabiri ingingo ya gatatu turagira kabiri hari umuntu twandikiye mu Rwanda atubwira ko bya bintu by'ibyiciro by'ubudehe babihinduye babaye nka babande ngo yamabati ntibayabonye bo donko barabihinduye bate muzi neza ko hashize imyaka myinshi tunenga leta y'u Rwanda mu byerekeye ibyiciro by'ubudehe kandi ni ikintu cyoroshye kubona bafata abantu bakabashyira mu magurupe muri mudande groupe sociaux donc mu magurupe mu byiciro by'ubudehe mu byiciro by'ubukungu niko umuntu yavuga cyangwa se byiciro by'ubukene ariko badahereye ku mafaranga abantu bindize donc ibi nta bintu bifatika baheraho bintu biri subjectif mbega niko umuntu yabyita icyo kintu twavuga ko kidashoboka muzi neza ko mu byiciro bya mbere bavugaga ngo abafite inzungu bazabashyira mu cyiciro kimwe ngo abafite akazi dongo munashaka ngo mwese mufite akazi bakabashyira hariya mu cyiciro kimwe ariko uwo ufite akazi wenda akaguhemba 30,000 undi afite akazi kamuhemba 600,000 mwese mu murakora bakabashyizeho ngo uwo ufite inzu ngo udakodesha ngo we ntukodesha ufite inzu y'ikigonyi wenda y'ibyatsi undi ntakodesha ufite inzu yawe y'ibyatsi n'undi afite inzu y'umutamenwa y'igitangaza mwese bakabashyira muri grupe imwe ngo buri wese ngo afite inzu ye ngo n'abakodesha bazabashyira hamwe ushobora kuba ukodesha inzu y'10,000 ku kwezi undakodesha inzu y'900,000 ku kwezi urumva ntabwo muri gurupe imwe urumva ko byari ibintu bikoze nabi cyane mu buswa bwinshi cyane turabinenga tuti ibi ntabwo bibaho uvuga ngo umuntu ufite isambu singana iti isambu ingana gute ufite isambu wenda hegitari imwe ufite abana 10 undi afite umwana umwe mwese mufite isambu byo ni ibintu bidahura noneho kubera icyo kintu twagisubiyemo kenshi kandi cyari ikintu cyumvikana ko udashobora guhera ku bintu bitabarika ibintu biri subjective ibintu biri vague ngo ujye gushyira abantu mu byiciro by'ubudehe ukoresha amarangamutima byari amakosa noneho rero ejo bundi baravumbuka ejo bundi bumva ko ibintu twavuze bibatamaza ko twahoraga tubisubiramo bumva ko ari amakosa bakoze ko ari ibintu byabatamazaga birumvikana noneho badushyiraho ibyiciro by'ubudehe noneho bahereye ngo ku mafaranga abantu binjiza nabyo hajemo amakosa nk'ahantu bashyira umuntu kwigiciro cyabe bafata umuntu uhembwe 65 bakamushyira mu kicyo cy'umuntu kimwe n'umuntu uhembwe 600 donc uhembwe 65 n'uhembwe 600 bose bakabashyira mu kicyo kimwe byo n'aryo ni kusa rikomeye cyane bo nabyo ntibyarishyashya ariko nibura bare bashyizeho amafaranga abantu bindi zumva bari ibintu bifatika noneho ubu ngubu basubiye inyuma basubiye kuri bya bindi bya kera umuntu amaze kutwoherereza ubutumwa turubaze impamvu ariko impamvu ngiye ndayizi kandi namwe mwayikeka nukubera ko nibashyiraho abantu babashyize mu byiciro by'ubudehe bakurikije amafaranga abantu binjiza ntabwo bazabasha gutekinika ngo Kagame bamuzanire ya mibare yabo y'ukuntu abakene babaye bake bagabanutse abakire ndongo byagenze gutya kuki bashaka no gutekinika imibare ariko baregi basanga nibakurikira iki kintu batazagitekinika ikindi hari ikintu gishobora kubagonga baramutse bavuze bati dufite abantu na 9,000,000 binjiza 1,000,000 abantu barenze 9,000,000 cyangwa 10,000,000 binjiza amafaranga arenze 45,000 urumva icyo gihe bazaba barumburije kujya kwisobanura bazavuga niba mubafite se imisoro yabo iri hehe kuko hari umuntu ningize kubabwira umuntu wagiye bamubwiye bati ati akagari kawe niba akagari bari murenge bati wabaye wanyuma muri mitiweli ati ibyo nabyo aragenda afata urupapuro urumva arabandika ati ngenza abazanira abantu noneho nda mu gihembo gitaha ndazana abantu banjye bose bazaba bafite mitiweli aragenda abandika ikayi arayuzuza araza arayipresente dore abantu banjye bafite mitiweli bati noneho apo kubanditse noneho ni 96% uratubwira ko bafite mitiweli noza n'amafaranga ariko n'amafaranga arafite kwe yari yanditse amazina gusa yibagirwa ko uyu muntu yanditse izina agomba gutanga amafaranga naha ngaha rero bashobora kuvuga ngo abaturage benshi ngo ngo bahembwa hejuru 45,000 ugasanga bitaye ikibazo muri finance iyo umuntu umwanditse amafaranga agomba n'umuntu ugomba kubasora bakabura aho abantu ntibashobora kubitekinika rero nzo mpamvu basubiye kuri bya bintu bidafatika ibintu biteye urujijo akaba ari nabyo bazabasha gutekinika nyine mu buryo bworoshye umuntu yatwandikiye ati umuntu yatwandikiye ati hari urujijo n'umuntu twandikiye mu Rwanda ati hari urujijo mu kwivuguruza kwa leta kubijyanye n'ibyiciro by'ubudehe ati mu nyandiko leta yateguye yatandukanyije ibyiciro by'ubudehe ikoresheje amafaranga urugo rwinjiza none bahuguye abazabisobanurira abaturage bababwira ko batagomba kuvuga iby'amafaranga imbere y'abaturage ati nibajije rero impamvu leta yitegurira ibintu yarangiza igashaka kubihisha abaturage bivuze ko bashobora kuba barasanze ibyo bateguye bifite ikibazo ukibaza rero ukuntu dokima ofisiyeri nk'iriya bashaka kwihisha abaturage kandi mu rwego mpuzamahanga ariyo izwi donc ni dokima ofisiyeri numba rero Louis tariki ya 8/9/2020 ariho uriya Professor Shyaka Anastase yandikiye abayobozi bose ababwira uko ibyiciro bishya biteye anashyiramo ibintu bikurikira yashyizemo reka nze mbishake yashyizemo ko ngo igiciro cya mbere cy'abantu babakire igiciro cya mbere cy'ubudehe kitwa A ngo ngo ni imwe abantu barengeje 1,600,000 bahembwe 1,600,000 barengeje 1,600,000 ku kwezi bahembwa guhera ku 1,600,000 ku kwezi ngo abo ni abantu cyangwa ngo mu mujyi bakaba bafite bafite ngo hegitari imwe y'ubutaka guhera kuri hegitari imwe y'ubutaka mu mujyi naho mu giturage ni umuntu ufite hegitari guhera kuri hegitari 10 mu giturage donc uhembwe 1,600,000 cyangwa se ufite hegitari y'ubutaka mu mujyi guhera kuri hegitari imwe y'ubutaka mu mujyi cyangwa se mu giturage ufite isambu ihereye kuri hegitari 10 abo muri B n'abantu bahembwa hagati y'65,000 n'600,000 cyangwa se wo mu mujyi umuntu utahembwa yangaya akaba afite nibura metero kare 300 mu mujyi hagati ya metero kare 300 na hegitari imwe y'ubutaka mu mujyi cyangwa se mu giturage akaba afite hagati ya hegitari imwe na hegitari 10 mu cyaro do mu giturage bo se akaba abo mu cyiciro cya se akaba ari abantu bahembwa hagati y'65 na 65 hagati 65 na 65 ku kwezi cyangwa se umuntu ufite hagati ya metero kare 100 kugeza kuri 300 mu mujyi cyangwa se mu giturage umuntu ufite kimwe cya kabiri cya hegitari kugeza kuri hegitari mu cyaro cyo mu giturage bo de akaba ari umuntu uhembwa amafaranga ari munsi y'ibihumbi 45 ku kwezi akaba ari umuntu ufite munsi ya metero kare ijana mu mugi, akaba ari umuntu ufite munsi ya kimwe cya kabiri cya hegitari mu cyaro. D nako cya E kicyo cya nyuma cya kindi ngo cy'abantu bafashwa ngo ikicyo kimwe abantu barengeje imyaka 65 ngo uruyo urugo ruyobowe n'umwana uri munsi y'imyaka 18 umurwayi urugo ruyobowe n'umuntu w'umurwayi mu mutwe urwaye mu mutwe cyangwa se ruyobowe n'umuntu ufite ubumuga abantu bafite ubumuga donc nuko nguko bari babihereyeho none uyu munsi rero icyo bari kudupropose ni iki reka nzenge bashakire ikintu ibintu bari kupropose uyu munsi ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu biteye ubwoba bya bindi bidafatika kanze bishake ibintu bidafatika rwose by'amafuti okay ni ibingibi ibyo bari kupropose uyu munsi iby'amafaranga babivuyeho kwerako bazi kwenda bizabagonga noneho ngo barapropose ngo ikiciro cya mbere cya A cya kindi cya bavuga ngo ni umuntu urengeje winjiza amafaranga arenze 1,600,000 ku kwezi mu kiciro cya A noneho ngo barapropose ko ibyo bagomba kubwira abaturage ubu ngubu ntibagomba kubabwira ibyerekeye amafaranga bagomba kubabwira ibikurikira mu kiciro cya A ngo ni abantu b'abakire ngo ni ukuvuga ingo zifite ubushobozi buhanitse abazigize babona ibyo bakeneye byose ndetse bakaba banasagura ubwo byose ni ibintu biri subjective bo mu kiciro cya B hariya bari bavuze ngo ni hagati y'35,000 abantu binjiza hagati y'35,000 na 600,000 ku kwezi ni 600,000 ku kwezi noneho hangaye ibyo bago babwira ko bwo kubwira abaturage ngo ni mu kiciro cya B ngo tugisangamo ngo ngo bazabita ko ari abantu bifashije ngo zishobora kubona ibikenerwa by'ibanze byo gutunga abagize imiryango amafunguro kwivuza kwishyura serivisi z'uburezi ngo uburezi bw'ibanze ngo nibindi noneho ikiciro cya C ni hariya bavugaga ngo abantu binjiza hagati y'65,000 na 65,000 ku kwezi by'amafaranga babivanyeho noneho bari kubwira ngo abaturage bagomba kubwirwa ko ikiciro cya C ngo ari abantu babakene ngo ingo zifite imitungo mike ngo ariko ngo bafite imbaraga zo gukora umva ibyo bintu ni ibintu biri subjective gusa ibintu bidafatika bitumbikana mbo ikiciro cya D ngo bavuga ko ari kigizwe n'abantu binjiza munsi y'amafaranga 45,000 noneho ngo bazajya babyita ngo ni ikiciro kibarizwamo ingo z'abantu bafite ubushobozi buke bwo gukora kandi nta mitungo bafite ku buryo babona ibyo bakeneye ngo mu mibereho yabo ngo ikiciro cya D ngo tugisangamo abakene cyane ngo urugo rutafite ahantu na hamwe ngo rukura ibibatunga ngo abarugize usibye kubihabwa n'abaturanyi cyangwa no guca inshuro urugo rudafite umutungo rudafite ubutaka rudafite amatungo n'ibindi ngo urugo usangamo abantu bafite ubushobozi buke bwo gukora ngo ni D noneho byo murabyumva cya icyo ni cya kindi nyine babandi basaza barengeje imyaka 65 b'ibimuga barwaye mu mutwe cyangwa bafite ubundi bumuga cyangwa abantu barongoye bari mu mashuri bataragira imyaka 18 bo ahangaha rero ni ikibazo gikomeye murabona ko bateye intambwe isubira inyuma ariko tuzabonye tubikurikirana neza turebe icyo bashaka kugeraho ariko umuntu yakeka ko hari ibintu bashaka gutekinika batari kuzabasha gutekinika iyo bakoresha iyi mibare ntabwo byari kuzakunda nk'ahangaha urebye urabona kuva ku cyiciro cya mbere kugeza ku cya D kuri bare abantu bari mu bukene bukabije n'abantu bari mu bukene bukabije bavuga ko bahembwa amafaranga ari munsi y'15,000 na kubindiza amafaranga ari munsi y'15,000 bari mu bukene bukabije uri mu Rwanda umuntu winjiza amafaranga 30,000 arasora kwezi mubyumve neza ubu ni ukuvuga rero ko u Rwanda rwaba rusoresha abantu bari mu bukene bukabije urumva hangana n'ikibazo gikomeye ikindi kuko nari mbibabwiye mu kanya iyi mibare igumyeho uko imeze gutya ntabwo bazabasha kubisobanura haba muri no muri finance ntibazabasha kubisobanura ko abantu binjiza amafaranga angana gutya bashyizeho amafaranga menshi ubundi agomba gusora mu buryo bwa finance ntabwo bazabona aho bayakura kubera ko ni ibintu baba batekinitse baba babeshye abantu ko abantu binjiza amafaranga menshi ariko bajya gushaka aho basorera ayo mafaranga ntibayabone akaba ari nkeka ko ari cyo kintu bakwepye kugira ngo
batazakurwa n'isoni bakavuga ngo abanyarwanda ngo binduza amafaranga menshi noneho wababaza uti basorera hehe muri finance ko utubona amafaranga binduza bari mu rwego rwo gusora aba bantu bumuvuga baba basora muri finance bakahabura afite nicyo niko ntekereza kandi wenda n'ubukene buri mu Rwanda bwaba butajyanye n'aya mafaranga barimo kuvuga hano wenda ni spectacle tukurikirane turebe impamvu iyo yose bateye intambwe isubira inyuma ubwo urumva ibyisho by'ubudehe nta gaciro bigifite kubera ko niba bakigendera ku bintu bidafatika ibintu biri subjective bitabarika ibintu by'amaranga mutima ntacyo bivuze byose ni zero amfite by zero nkuko byahoze urumva niyo yari reforme y'igitangaza bakoze muri ibyisho by'ubudehe niyo yari reforme niyo mpinduka bari bakoze ikomeye none niba bayisubira inyuma bakabayivanyeho basubira inyuma byose ni zero reka ndekera aho ngaho Ange wafata ijambo Ange uratwumva Ange urahari
yego ndabumva murakoze
niba hari igitekerezo ufite kuri ingingo wagitanga
murakoze kandi mbona no gusuhuza mbaduko mu byukuri iyo urebye ibintu leta y'agatsiko ikora yivuguruza buri munsi kandi ibyo bakoze bafashe umwanya munini wo kubitanga amafaranga bagashyiraho nabo bitwa ngo n'abatekinisiye bo kubyiga no kugera igihe cyo kubishyira mu bikorwa ukabona babihinduye ku munota wa nyuma bavuga ngo barahindura ibyiciro by'ubudehe buri kanya mu by'ukuri bubona ari ibintu bidafite na 12 ntekereza ko ari uburyo ufite bashyizeho kugira ngo bajye banyereza amafaranga gusa berekane ngo twakoresha amafaranga no gushya kugira ngo duhindure ibyiciro by'ubudehe babeshya ngo banketeri mu by'ukuri ni ibintu navuga ko bidafite 12. Ikindi kibazo wenda gituma bari guhindura uyu munsi icyo ibyo byiciro by'ubudehe babona ni uko babona ko mu by'ukuri hari ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda bakurikije uko bari bavuze ngo bahereko bagendeye ku mafaranga umuntu yinjiza mu by'ukuri wari gusanga 90% by'abanyarwanda wari kubasanga bari mu cyiciro cy'abakene kubera ko kugeza uyu munsi wa none hari abanyarwanda benshi cyane bagiye bashyirwa mu byiciro batari barimo noneho n'iki cyorezo cya covid cyagiye kigaragaza abanyarwanda benshi cyane ko bagiye munsi y'umurongo w'ubukene noneho leta y'u Rwanda rero nta kindi iri gukora iri gukwepa kugira ngo abo bantu itaza bafatanshareje kandi umenye ko abo bantu bazajya mu byiciro by'ubukene byo hafi cyane cyangwa abari mu cyiciro cy'ubukene cya mbere abo bantu ntabwo bashobora kwishyura umusoro leta ishaka gukomeza kwishyuza abanyarwanda umusoro niyo mpamvu iteka bakora trick ikindi cya kabiri uziko hashize imyaka 26 babeshya Banque Mondiale na FMI ko ubukungu bw'u Rwanda bwateye imbere nyamara ubukungu bw'u Rwanda ntabwo bwateye imbere n'abanyarwanda ntabwo bateye imbere ahubwo ikintu cyateye imbere ni agatsiko k'abantu bamwe kubera ko banyunyuje abo baturage none rero icyo bashaka gukomeza gukora masquage y'ibyo bintu bakoze kugira ngo hatagira umuntu wabaza ati se ko mwatangaga amaraporo imyaka 26 ekonomi y'igihugu bayamvirise mu gihe cy'amasegonda 40 ibyo byose rero bafite ubwoba bukomeye cyane kubera ko ntabwo bashobora kuvuga ubukene bw'u Rwanda aho buri guturuka uyu munsi wa none aha nanone bikine none kijyana nanone n'ikindi kintu none abaturage bo mu Rwanda bararakariye leta ntabwo bakizera leta ya Kigali ibyo yabatsezeranyije byose nta na kimwe yigize ibakorera kugeza kuri uyu munsi ahubwo abanyarwanda baje kwisanga bisangabo ubwabo bagomba kwirwanaho none uyu munsi wa none rero leta ifite ubwoba bw'ukuntu ishobora kugenda ikerekana urutonde rw'abaturage ivuga iti mwebwe muri iki cyiciro handi rero hahita havuka nibwo nahita bari gutinya ko hahita havuka greve y'abaturage bose kubera ko niba ufashe umuntu cyangwa se bakavuga aba bantu mu mudugudu aba ngaba n'aba n'abameze gutya bakavuga ati ntago ari byo urumva ko n'ubundi nicyo kibazo cyagarukira kuri leta rero leta ibyo bintu byose iri kubikwepa impamvu rero ibi byose bigenda biza ni ukubera ko leta yabeshe abaturage imyaka myinshi cyane nicyo cyakindi twakunze kugenda tuvuga abantu bose bavuze kuri radio gutekinika ubukungu no gutekinika imibare ushobora kubitekinika igihe runaka ariko igihe kigira igihe ikibyimba kigaturika uyu munsi rero ikibyimba cyaraturitse leta ntabwo ishobora kubona uko ishobora kubyihagararamo kandi ntabwo byaturitse gusa ku mibare ahubwo byaturitse no ku bukungu nyirizina mu gihugu ari nayo mpamvu alibyo mukanya bakomubuza ahura mu kunzi wado itahuka yanditse mu Rwanda impamvu bone abacuruzi bose n'abantu bafite amafaranga ku makonti babakontrola n'ukubera ko hari ikibazo kiba mu cyabaye mu gihugu cyane mu myaka 26 agatsiko k'abasirikare n'agatsiko k'abantu bahagarariye FPR bafashe ubukungu bw'igihugu barabwigwizaho barangije kubwigwizaho barabusahura babujyana hanze y'igihugu ayo ni amafaranga bagiye bashyira mu madepo ku mabanki cyangwa mu mapanama papers noneho rero ayo mafaranga nta muntu yakoraho ni ukuvuga ngo amafaranga igihugu gikoresha ni amafaranga y'abaturage bo hasi noneho rero ayo mafaranga y'abaturage bo hasi bacuruzi leta yakontorora kugira ngo aboneke bayakoreshe urabizi neza ko isesagura ry'amafaranga kamere amaze n'iminsi akora n'ayo mafaranga y'abo bacuruzi noneho abanyarwanda babonye ubwenge bavuga ati rero ntabwo bashaka kudukontrola ku bintu byacu nibwo babonye batangiye kugenda biga ubwenge bwo kugenda bahisha ayo mafaranga yabo bakagura ibintu bakagura imirima bakagura amasambu donc niyo mpamvu ibintu mu Rwanda bigenda bitemanye ibyo byose rero ni impamvu iterwa n'imitegekere mibi no gucunga nabi ibya rubanda byaje kubyara ikibazo ndetse bizanabyara ikindi kibazo kiri imbere ahangaha hazabaho icyo bita abaturage cyuko abaturage bose bazahagarara bazahaguruka bakajya mu muhanda kubera ko hari igihe kizagera u Rwanda rusigare abanyarwanda badashobora kubona n'amafaranga ndetse badashobora no kubona n'ibyo kurya kubera ko uko iminsi igenda ishyira indi gataha ubukungu bw'u Rwanda bugera habi cyane ndetse n'abanyarwanda bakaba babaho nabi badashobora no kwihaza ari niyo mpamvu Kagame yanze gufungura imipaka yose kugira ngo u Rwanda rudasagara rurimo vide noneho rero akagwiza abanzi benshi cyane niyo mpamvu yashyizemo gufunga u Rwanda n'ibiro by'ibyiciro by'ubudehe bifitanye isano n'ibyo bibazo byose kubera ko ntabwo bashobora kwikura mu bibazo bishyizemo kandi babyishyizemo mu imyaka myinshi ntabwo ushobora kubikemura umunsi umwe uko bigenda kose kugira ngo bizakemuke hagomba kubaho ikibazo gikomeye cyane cyangwa se gutanga igitambo kubera kubaho uko leta ihinduka Kagame akava ku butegetsi hakajyaho undi mu perezida agahombora byose noneho bakubaka bahereye kuri zero kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere murakoze
urakoze urakoze ikintu nakongeraho nuko mu ejo bundi batubwiraga ko dukurikije ibyiciro bya bari barashyizeho by'abantu bakurikije ukuntu abantu binjiza amafaranga mwarimu wigisha kuri primaire amashuri ya primaire bari baramushyize mu cyiciro cy'abakene kubera ko bavugaga ko twarabikoze bikiganiro abantu binjiza hagati y'amafaranga 45,000 na 63,000 aba hagati y'45,000 n'ibihumbi 65,000 ku kwezi abo bantu bari mu cyiciro cy'abakene twaranatangaye tuti bigenze bite niba abakozi ba leta mu cyiciro cyo hasi bagiye mu bakene no turagira abakene bangaye muri kira gihugu agomba ko ari ibi bintu byabateye ubwoba baravuga bati ibintu twakoze ntago ari byo mureke duhindure bahindura umuvuno noneho ibintu by'amafaranga babivanamo murabona ko mwarimu n'abandi ba fonctionnaires n'abandi bakozi ba leta bato n'abapolisi n'abasirikare bato ubwo babarizwaga mu cyiciro cy'abakene ubu noneho ubwo babihinduye bakajya bagiye mu bintu biri bitabarika ibintu biri subjective ibintu biri vague birabyamarangamutima ubu mwarimu bazamusubiza mu cyiciro cy'abantu bifashije mureke dukurikirane turebe tuzamenya impamvu bavanyeho biriya byiciro by'ubudehe byaheraga ku mafaranga abantu binjiza bakajya mu bindi bintu bakajya mu byiciro by'ubudehe bikurikiza ibintu bidafatika ibintu by'amarangamutima tuzamenya impamvu reka nge kwamba dukomba dukoresha mu ndyabo
urakoze cyane arakoze Ange kubisigura maze gutanga nge ntacyo nongereho kinene kuko mwabivuze ikindi ni uko rwose ntabeshye ntabwo mbona akamaro k'ibyiciro kuko mbere byari bimeze ukuntu none bahinduye babigize ABCD ariko urabona ko bigenda biganisha hamwe kandi ba noneho babongeye babisubiramo uko babikoraga ariko ntabwo ndi kubona icyo bimarira abaturage bene ngofero ntabwo ndi kukibona niba ari ukugira ngo wenda nk'umwana ugiye mu mashuri yisumbuye cyangwa ugiye muri universite sinzi niba bikurikiza mituweli sinzi niba bikurikiza kuko buhite gusanga hari utubazo twinshi aba mu minsi yashize bari ntibabivugaga ubu sinzi niba bakibivuga ariko wasanga umuntu turagiye kwivuza no kumwandikira ibipapuro ahasigaye no no kwibwa tonzi izamu uretse ku rungu ndavuka mbere ya corona nuntu yajya akiriko ntashobora no kubona imiti imiti babahaga basanga nta nta bushobozi ufite buryo rero ntabona icyo biriya bintu bimaze uretse ko nkeka ko je navuga ngo ni divise purenye bagomba kujya abaturage bacamo imigwi babatera imirwi ikintu none wenda nkeka nuko bashaka kugira ngo nyine bajye babeshya mu mahanga ngo bakoze ibintu ngo abaturage bameze neza ngo ba kuko kenaje byana za mituwere nuko ugasanga bavuga ko nyine mu Rwanda ngo dufite assurance maladi dufite ibi n'ibi ariko arebe icyo umuturage akuramo je ntakibura kugeza uyu munsi ndakibura ntacyo mbona ariko nkaba navuga ngo niba bashatse no kugira ngo bamenye uko abaturage bameze n'ubushobozi bafite n'ukuntu bajyaje babaha aide sociale bariko nyita mu gifaransa mu kinyarwanda sinzi ubufasha babaha byaba ari mu biryo byaba ari mu gufasha abana gufasha abatishoboye gufasha ibintu nk'ibyo kugira ngo babashyidire no kwivuza ndakeka iriya leta iriya RPF atariyo yabikora ku buryo ifasha isayidira abaturage ntabwo ariyo kuko mu kuva yajyaho nta kintu sosiyali nayibonyeho njyewe ntacyunze icyo bazanye nicyo bita capitalisme sauvage kunyunyuza ukongera ukanyunyuza imwe bisamaza ajya avuga ngo ni ukamanuka kamana yo mu mahembe icyo kintu nababonyeho nabyo kuvuga ngo barafasha umuturage baramusayidira kugira ngo barebe ukuntu bazamuteza imbere ntabyo mbona ntabyo nabonye ko bizaza rero muri ubudehe ntabyo mbona kuva nakumva bwaza ntabwo nabonye ikintu gifatika yaba yarakoreye abaturage n'uno bakiteza imbere bakavuga n'uno uti u Rwanda kuko ni modeli abantu bareberaho bagenderaho ntabwo ariko bimeze bimeze muri marketing bimeze muri lobbying bimeze muri za jeune afrique ariko ntabwo kuri terre mu gihugu ntabyo mbona ntabyo numva ntabwo bavuga ko abaturage bameze neza bamaze kwiteza imbere batekanye batekanye mu biryo batekanye mu buzima bagenda bamenya gusoma no kwandika ari benshi bagenda barijukirwa bagenda bishimye basubire ba ku mafoto ugasanga ko bari guseka bari kutwenga batemba amata ku matama ntabyo mbona ntabwo rero iriya leta ibyo yazanye nabishima none byahomye no kumira ari haje na coronavirus kandi kugira ngo ubikemure coronavirus nuko ubukunda abaturage ukabakunda ukaba mukumvikana mugahani mukakorana gahunda ibyo rero ni makeya ibintu by'ubudehe ntaho byavuye naho byagiye ntabwo iriya leta rero ariyo izadukemurira oya izayisimbura niyo igomba kubikora tugomba rero gukomeza umurego kugira ngo izagende tuyisezerere murakoze
urakoze biriya by'ibico by'ubudehe babyibiramo mbaduko babyiciramo icya mbere cyo burya ubisuzumye neza ubona ko ni ahantu baba bashaka gutekinikira umubare w'abakene nta kindi biba bigabanyije baragenda bapfundapfundike ejo bundi bazatangaza itangazo bazasohora itangazo uriya Professor Shakanastaz wa Minaroke asohore icyegeranyo avuge ko babonye abakene abakire abaherwa ari abanga umubare w'abaherwa ari abangaba abifashije ari abangaba abakene ari abangaba abakenye cyane ari abangaba abakenye bikabije ari abangaba bakubita aho ngaho ariko babikore mu mibare bashyiremo imibare iri mu nyungu za Kagame nta kindi bigamije biriya bintu ikindi niba bavuga ngo bagiye gufasha abantu ni uburyo bwo kwiba leta kubera ko niba abantu bagiye gufasha tubwe nk'unka ishyaka riri ku butegetsi rigafata amafaranga muri leta rikavuga ngo rigiye gufasha abantu ngo babakene warangiza ukajya kubaka imisanzu urumva ko ni wowe ubyungukiyemo ugiye gufasha abantu bahaye akazi nibajya guhembwa umupasure amafaranga bo bakoreye uyafate kandi we kuyasubiza muri leta ariko uyasubize uyajyane mu cyama urumva ibyo ni ubujura buteye ubwoba no na bya bindi byo kuvuga ngo barajya gufasha abantu wenda bafite indyo mbi bagize gute nabibasobanuriye niba umuntu afite uruganda rurimo FPR rufite sinzi ukuntu barwita ariko nibagize izina ndaryibagiwe ariko bararufite rurimo bakoramo ibiryo birimo intungamubiri byo gufasha abana wenda barwaye bwaki n'iki abana bagwingiye ngo African Improvement African Improved Food urumva ndo ni ibiryo birimo by'amakonsantere byo guha abana barwaye bwaki abana batoya kwa urumva nkabira byanido kwa niko umuntu yabyita ariko wenda bakoresha ibintu lokale ariko ni African improved food niko bayita bo noneho rero wo gafata amafaranga ukaje gufata credit muri Bank Mondiale ngo yo kugaburira abo bana nabo babyeyi ngo bafite imirire mibi ariko uza kugura ibyo biryo mu ruganda rwawe urabyumva neza none se iyo credit abonetse uruganda rwawe rwazagurisha nde cyangwa se abo bantu bashonje barwaye bwaki bagwingi baramutse batabonetse ubwo uruganda rwubatse rwazunguka ruti urumva ko ni inyungu zabo kubera ko nibagiye gufata credit muri Banki Mondiale ya miliyoni 75 z'amadolari ngo yo kurwanya kugwingira kandi uko kugwingira ibyo biryo azahabo abo bana nabo babyeyi ngo batwite ngo bafite imirire mibi azajya kwivana mu ruganda rwe urumva icyo bishatse kuvuga urumva rero byose ni ibyo ngibyo ni bibazo by'inyungu reka tujye ku ngingo yacu yindi irangiza ni ingingo ntoya hari ikibazo nacyo nzagisobanuza abantu abacyuma neza bazagisobanurire hari inkuru yasohotse batwereka ukuntu uturere twa Kigali biriya bya Gasabo bya Nyarugenge naho hose iyo bagiye muri mitiweli tuza inyuma pe tukabona utwo twa nyuma kandi muri rusange hari inyandiko yigeze gusohoka bavuga ko ngira ngo akarere ka Kicukiro ngo niko gakize mu Rwanda hose ariko bajya mu bintu byerekeye mitiweli ugasanga kabaye akanyuma cyangwa se kabaye avandiriye kabandiriza akanyuma Gasabo Nyarugenge Kicukiro turere twose mubona Kigali twabaye twa nyuma mu byerekeye mitiweli ejo bundi hari inkuru maze kuboherereza none mwayibonye ngo muri ejo heza uriya mushinga wo kuzigamira izabukuru nabo ngo baje inyuma mu tundi turere tw'u Rwanda kandi ntabwo ari two turere dukennye none ejo bundi bongeye bavuga ko i Kigali turere tw'i Kigali hariya mu mujyi wa Kigali rwagati ariho habonetse abana benshi bataye ishuri banze gusubira ku ishuri ejo bundi igihe amashuri yatangiraga akaba ari naho habonetse abarimu benshi banze gusubira kwigisha cyo wenda bashoboka wenda kuba ko babonye akazi angaha rero hari ikintu umuntu agomba gutekereza aho ugakora kanalize gatoya wenda umuntu akibaza impamvu ni sekere ntabwo umuntu yavuga ko wenda igisobanuro kibona ariko ni ibintu bitumvikana ko uturere dukize kurusha utundi mu Rwanda aritwo usanga twabaye twanyuma mu gutanga mitiweli no kujya muri iriya gahunda ngo yo kuzigamira ejo heza muri kiriya kigega ugasanga babaye banyuma n'abana bagata amashuri kurusha ahandi ahangaha ni ikibazo njyewe nibaza nabatangiye gutekereza ko wenda bishobora kuba byaratewe na covid ko wenda yagize ingaruka mu mujyi kurusha ahandi ibyo ngibyo ariko ntabwo bifatika ikindi gisobanuro gishoboka nuko gisobanuro gishoboka nuko biriya ziriya gahunda zose kugura mitiweli kwinjira muri ejo heza n'ibindi byose ni ibintu bikorwa ku munwa w'imbunda ku nkoni ngakeka ko mu giturage iyo nkoni ishobora kurisha abaturage bakabimba ibyangombwa by'ibanze bakavuga ati kuri komine ntuzabona icyangombwa ntuzagira gute bakaza bakabafunga bafungira imyaka nako bakabaca amafaranga bakabaca za mande bakabafungira bakabafatira amatungo bakagira gute bakabatira ubwo bakabatera hejuru ariko icyo gitugu niyo nkuni irisha mu giturage kugira ngo abantu bagure mitiweli abantu bazigamire ejo heza naberetse nigeze kubabwira ahantu mu bishanga babwira abaturage bahinga mu bishanga bya leta bavuga ngo nudatanga amafaranga muri kiriya kigega kitwa ejo heza cyo kuzigamira izabukuru nubwo bavuga ko ari ubushake bigitangira bavuga ko umuntu azashyira amafaranga ashaka ukayashyiramo igihe ushakiye ariko abaturage abahinzi bati nutayashyiramo turakwambura imirima usubire hejuru urumva ko ni igitugu gikomeye cyane nkaba ntekereza ko icyo gitugu rero bakoresha mu giturage icyo gitugu gishobora kudakora i Kigali kuko i Kigali ni ku rurembo hari za kamera hari abanyamakuru benshi hari ibintu wenda metode zishobora gukora mu giturage i Kigali ntizibashe gukora nicyo ntekereza bo ikindi nuko nk'ibintu wenda nka biriya bya ejo heza bazi neza ko FPR ari abantu b'abajura Kigali ni abantu bajijutse bashobora bazi ko ayo mafaranga bagiye gushyira muri cya kigega kitwa ejo heza FPR izayabarya ikayajyana nka kuriya yabambuye abanyarwanda yabambuye ariya amafaranga yo mu gaciro fund ubwo rero urumva ko icyo cyo baba bakizi bazi kuko n'abantu bajijutse kandi bazi nyine ubujura bwa FPR bazi ko batakongera kwibeshya ngo bashyire amafaranga yabo muri ejo heza kandi bazi ko FPR yabambuye ntekereza rero ko hari wenda ni n'icyo kibazo cy'uko ari abantu bajijutse bazi amanyanga ya FPL arizo mpamvu rimwe na rimwe babyanga n'iriya mituweli bavuga bashobora kuba babona ntacyo bamariye kubera ko bajya kwa muganga bakabura imiti nizo metode navugaga zidashobora gukora mu mujyi wenda zikora mu giturage metode zo gukubita abantu kubahutaza kuba donko zidashobora gukora mu mujyi niko ntekereza buri wese yagira igisobanuro ariko ngiye ntabwo mbyumva ukuntu uturere dukize tubu twanyuma mu bintu byose ijambo ni ryawe Ange
murakoze cyane birashoboka cyane mu Rwanda kubera ko igihugu cy'u Rwanda ntabwo kigira rega navuga ko stati navuga ko yaba twita abapatriote bashaka kubaka igihugu ntabwo leta y'u Rwanda ibafite abo ifite nabo baturage bo hasi nibo banyagihugu b'ukuri kubera ko iyo urebye wenda turavuga tuti umujyi wa Kigali urakize ariko se ngaho mbwira abantu bakize ni bande abantu bakize nabo bantu bari mu gasiko ko hejuru n'abasirikare bo gusa nta bandi bantu abo bantu rero uzasanga bo ubwabo mu mujyi wa Kigali bavuga ko ukize bo bafite navuga ko bubatse umudugudu mu mujyi wa Kigali uwo mudugudu wabo ni nk'inkuge bubatse mu mujyi wa Kigali noneho rero abandi basigaye bakaba ari barubanda rwa giseseka abo ngabo rubanda rwa giseseka rero abenshi uzasanga babayeho nabi cyane abana babo badashobora kugira kivurira na kirengera ndetse ba bantu bari muri ya nkuge bubatse mu Rwanda muri wa mudugudu nta nubwo bitaye kuri abo barubanda rwa giseseka uzasangamo Kagame uzasangamo ba generali be uzasangamo ba ministri biwe uzasangamo abantu bahagarariye FPL aribo bateza ibyo bibazo byose mu Rwanda mu mujyi wa Kigali aribo uzasanga no mu mujyi wa Kigali bakubita abaturage abasivile birukana abazunguzayi usanga rero umujyi wa Kigali ntabwo ushobora gutera imbere mu gihe abari mu mujyi wa Kigali navuga ko ntabwo sindabivuga mu Kinyarwanda ndetse ntabwo nzi mu Kinyarwanda ijambo ndakoresha rijyanye n'ukuri abatuye mu mujyi wa Kigali navuga ko ari abantu badafite umutima ni abantu bafite umutima wa bunyamaswa bo bagomba kwihariza ibindi bintu byose abasigaye ntacyo bibareba niyo mpamvu ese ushobora kunsobanurira ngaho mbwira nawe ushobora gusobanura ute ko umuza Gasabo na Nyarugenge ari two turere dutuwemo n'abantu bakomeye mu gihugu bayobora n'amaminisiteri bayobora igihugu mu by'ukuri uvuga ute wavuga ko utwo turere tubu twanyuma gute kandi abo bantu kandi ari abaturage baho hantu bagombye kuba aribo bantu batanga urugero ndetse bakanafasha n'abayobozi b'uturere gukemura ibibazo biri muri utwo turere barimo bakanabaha n'imbaraga ndetse bagafasha n'abakene bari aho ngaho ariko bo ntacyo bibarebaho nta n'icyo bibabwiye uwo usanga ahubwo batanaba muri utwo turere noneho rero ukibaza uti se ni gute utwo turere tubu twanyuma uzasanga mu gutanga mitiweli ni utwanyuma uzasanga aribo bafite abana benshi b'inzererezi uzasanga ariko turere usangamo abakene benshi cyane uzasanga ariko turere usangamo ibikorwa by'urukozasoni n'urugomo rukabije kandi ni namo perezidansi yubatse kandi naho minisiteri y'umutekano yubatse kandi ni naho minisiteri ishinzwe imibereho cyangwa se iterambere ry'abaturage niho yubatse uzasanga minisiteri y'umuryango ariho yubatse none usanga ibikorwa aho hantu bari ari ibikorwa birenze urugero ukambwira uti se mu by'ukuri abo bantu wambwira ko bakunda igihugu gute nyamara wareba ahandi ugasanga nk'imijyi n'uturere cyangwa se amakomine atuwemo n'abantu b'abayobozi ku rwego rw'igihugu ayo makomine aba ari intangarugero kubera ko baravuga bati mutazadukoze isoni kubera ko dutuye ahantu mugomba guhindura ibi n'ibi niba ari bazi ibi tugomba kubikemura mu buryo bujyanye n'ukuri ariko twebwe iwacu ntabwo bishoboka kubera ko abantu bayoboye igihugu batuye no muri utwo turere ni inyamaswa mu by'ukuri ukanasanga ndetse ari nabo nyirabayazana w'ibibazo bikomeye bibera aho hantu aho uzasanga mu gitondo ni wanasohotse abaturage bakubitwa mu muhanda nibo uzasanga
abakozi babo cyangwa se abeskoti babo nibo babiza abagore nibo babiza abana ku mihanda nibwo uzasanga ni ibintu byinshi cyane bigenda bibaserikire aho ugasanga abantu bamburwa amafaranga bamburwa amabusiness yabo abamburwa ibikorwa byabo bikoreye aho ngaho mu mujyi ugasanga babaye inzererezi bitewe n'abandi abana babo bantu b'abayobozi b'igihugu abakozi babo abishwa babo abagore babo babyara babo babakabaye ijisho rya rubanda ahubwo nibo bagome batuma abaturage bajya mu bukene bikanatuma itwo turere twabo tudashobora kugera ku mihigo nyakuri ugasanga rero ni ikibazo gikomeye cyane aho usanga abantu wavuze uti aba bantu bakabaye ijisho rya rubanda aho ugasanga ba baturage bo hasi twa turere tutabamo na minisitiri tutabamo na perezida twa turere tutabamo n'uhagarariye polisi tutabamo na generali ugasanga turaza imbere usushaka kumbwira ute ko akarere ka Nyaruguru kaba ka mbere akarere ka Nyarugenge kakaba ka nyuma usushaka kunsobanura gute uburyo akarere ka Musanze kaba ka mbere akarere ka Kicukiro kakaba ka nyuma ibyo ni ibintu utakumva ko bishoboka mu by'ukuri ba bantu tuvuga ko ari ijisho ry'igihugu bari muri utwo turere tubutwa nyuma se kubera iki ya mafa ba bantu bakora business zose zikomeye uzasangamo ingo z'abajenerali uzasangamo ingo z'abakoroneli uzasangamo ingo z'abaminisitiri uzasangamo ingo z'abadepite uzasangamo ingo z'abapasiteri bahagarariye abandi mu gihugu abahagarariye amadini uzasangamo ibyiciro byose navuga ko byagombye kuba ari class sociale iri hejuru binamenya n'ibibazo by'abandi bakene bakabana bafasha kubikemura kubera ko bahibereye nyakuri ariko bikabirinduka ngaho rero ngo iki kibazo kikwerekanira ukuntu abantu bayoboye u Rwanda ari abantu banga abanyarwanda kurenza abandi bantu bose murakoze kandi mbonera n'umwanya wo kubasezera bashimire muri uzi ikiganiro kimubaza ko twari kumwe Serge na Chantali abaduteze amatwi nabo zadutega amatwi Imana ibarinde ubwo nta gusubira murakoze
urakoze cyane Ange ko na waje kwifatanya natwe mu kiganiro nawe Imana ikurinde wakoze cyane ugende ujye mu byo ushinzwe ubwo ngubwo Imana nibishaka bwo tuzabonana mu cyumweru gitaha ugira amahoro y'Imana reka nje kwamba duko nawe atanga itekerezo cyo asezera turangize jamu ryawe maduko Mbaduko uratwumva? Mbaduko uri kuri mute uri kuri mute cyangwa
nari kuri mute?
Okay, watanga itekerezo cyawe. Warangiza ukanasezera tukarangiza.
Urakoze cyane nagira ngo nshimire cyane Ange kandi mugira ngo agire umugoroba mwiza. Yarakoze mbo mwabivuze mwabirangije ngenda ngira ngo nongira akantu gato cyane. Ndacheka ko birashekeje. Ariko ndakeka ko bishoboka ko Kigali ibakirizo uti kubera iki icya mbere ubukire bwose buri mu maboko y'agatsiko ibyo tubiziranyeho twese tubivuga buri munsi muri kiganiro cyose hafi ya cyose nzamo numva tubyemeranyaho cyangwa ndabivuga nkabishimangira bo hanyuma ikindi nuko abakire mu Rwanda no muri Kigali ntabwo ari benshi babarira ku ntoki cyangwa babarira ku ntabwo ari benshi kubera izo mpamvu rero abantu bava mu giturage bajya mu mujyi bajya gushaka amaramuko kuko giturage baragikenesheje ibyo nabyo birazwi cyarakeneshejwe bikomeye cyane iriya leta yakenesheje igiturage ko rero nyine ngo ya noneho bikagenda gute rero haza abakene benshi muri Kigali muri izo muri amasegiteri yabo n'iyo imitugudu ko bayita hari amazina mashyashya noneho hakaba hari ubwo haje exode rirare nini cyane noneho abo bantu ubuzima bwo muri Kigali burahenda ubuzima bwo mu mujyi wari wose burahenda wajya za New York wajya za London wajya na Kigali wajya Johannesburg uzasanga ariko bimeze birahenda bakeneye kwishyura icumbi bakeneye kwishyura transport bakeneye iby'abana bakeneye kurya bakeneye kuryama bakeneye kwivuza ibyo byose mu mujyi birahenda cyane kurusha mu giturage. Kaba nkeka rero ko ibyo bintu biteranyije byose bishyize hamwe bishobora gukora cocktail ituma abo bantu kuko usanga babazakirizwa. Simbihamya, simpari, ngo mbiverifiye, ariko niyo mpamvu nishobora kubona. N'igitangaje nuko benshi bataye abarimo bataye akazi n'abanyeshuri bataye akazi, bigaragara ko bagiye kwisuma, bagiye kureba uko babigenza. Ikina nanone cyakora nemera nanjye shyigikiye nuko bajijutse nk'ibyo ejo heza bakayireba ukuntu bayikwepa kuko nta mumaro yanumvanana nabivuze n'ubundi kuva yatangira. Icyo gihe ni Gatete wayizanye nanshanwa ninde
nubari Gatete wayizanye ni Gatete nibyo nibyo
na Rwango ho mbwashize nk'imyaka ibiri bayizana babeshya ko ngo bimeze nko muri Amerika. Leta idashobora kwishyura na mituweli irishyura ngo izayishyura amafaranga mirongo ingahe menshi cyane izongeraho izajya kuba kabiri cyangwa igire kote ibintu nk'ibyo bintu bidashoboka byo kubeshya abantu ni ukuriganya nyine. Muri make rero navuga yuko kuba bakirizo birashoboka ariko n'ahandi ni ukubara abanyunyuje kuko abantu bafite amafaranga nk'uko nabivuze nisubiremo ni bake cyane abandi bose barabakenesheje. Nuko mbibona nuko biteye cyane aho mpagaze abantu bafite amafaranga ni bake cyane abandi ntabwo byantangaza rero ko usanga bakenye bagize gute naho ko bavuga ngo wenda ngo za nyaruguru zazamutse nako zazitagishyura mituweli cyane nk'uko wabivuze n'umuntu w'imbunda ni Gitsure no kubabwira ngo bikore mutabikora nta binyagambura ufite nta mahitamo ufite. Naho muri Kigali ho ushobora no kwihisha, ushobora no kunyonyomba no kukugeraho biragoranye. Bashobora kuza ugasanga ntuhari, ukwenda wigendeye ukageze gute. Nabyo birashoboka ko Abanyakigali bo barajijutse hari ibyo batitabira cyane kuko bazi ko nta mumaro bifite. Niko mbibona nje niko mbyumva. Numva aricyo navuga nta ntungutseho. Asigaye nka nzura mvuga yuko nk'uko mikora buri gihe iriya apartheid tugomba kwishyira hamwe tugashyira imbaraga hamwe tukareka kudupfusha ubusa tukareka kuryana nk'isenene hanyuma tukareba ukuntu tuyihangara. Hanyuma nkaba nana kwibutsa abagenzi bacu yuko na Lukashenko ntabwo akivuga nk'uko yavugaga nawe atangiye kujyakinya abadamu kuko nibamuhangara abagabo wenda tubihorere ariko abadamu ubu nibo bahanganye nabo kandi hagiye gushira amezi menshi kuko bya amatora yabaye mu kwa munani murabona turi mu kwa 11 kwenda kurangira ahanganye n'abadamu barahagurutse ntibyo ntabwo bemeye guhagarara ku buryo rero abadiktateri nyine papa nk'ubufindo sinzi uko azatsinda ruriya rugamba ntabwo azarutsinda natwe rero tujya tubona abantu batuhaye ingero nziza kandi barahari hanyuma rero dukomeze tugusunike nk'uko nabivuze tureke kuvura imbaraga ubusa. Urakoze cyane rero reka ndakiraho ndagushimira wowe wayoboye ikiganiro ngashimira Ange twari kumwe ngashimira abo ku buhanga bw'ibyuma Madame Chantal na Serge hanyuma ngashimira abaduteze amatwi babwira ngo mugire ibihe byiza. Murakoze cyane.
Urakoze mbaduko kubona abaje kwifatanya natwe mu kiganiro turagushimye cyane nawe ugira amahoro ubwo Imana ibishaka tuzabona na mu cyumweru gitaha. Abanyarwanda badukurikiye muri iki kiganiro turabashimye cyane kandi turabararetse mu cyumweru gitaha. Ibyo twabaganirijeho uyu munsi twavuze
ntibogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwa gahindura
kinyiga mukomeye mwese turabashimye mugira amahoro Imana ibarinde. Turabakunda kuri cyane kuri radio itahuka ni Kabagema Edouard wategurira iki kiganiro akanakibagezaho. Mugira amahoro murare neza Imana ibane namwe. Murakoze.
Ntibogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwa gahindura kinyiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari.
Mama, I'm a little bit of a girl.